yande joni wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni hannden ɗum waɗi duuɓi capanɗe joyni ko hoorejo leydi kiɗɗo noni lieutenant colonel général Seydi Kounté ni o jippini laamu noon ni har ko ƴewata ko e kabaruji ɗin ni hano kalda pota waɗama hakkunde leydi Niger e leydi Chine ɗum ɗo har ko ƴewata coggu ano naɓinni connol nebban pétrole non ni yewtere pindol hande yekkata kuna do ko ƴewata laabi séri a ɗum ɗo wakkati ko noddete yeeso suudu kiite noyi laabi séri a wi dow mum tokkumo nappittol haalaki nder kibaruji men. Sappo joyi lewru avril ni hitaani 1994 mbiyen ni hano kawrital soogeji mawɗi noon ni ɓe leydi Niger ni dow ardangal lieutenant colonel général Seydi Kounté ni jippini laamu hoorejo leydi arano mo leydi Niger noon ni to o mari duuɓi sappo e tati noon ni laamu kalifa dow mum nani famaka sani malam gambo janguinomo nomo université André Salifou de Zender nani ko fantini Ali Keita.
E jippino laamu laatingu laatake laamu kalifa ngu général Seydi Kounté laamori duuɓi sappo e tati waɗi kulle kewɗe ko sendiri nden hakkude duuɓi sappo e tati ɗi o laamori ɗin yaadu yeeso heɓama har ondejo go nokkuje gonɗo ɗum yi'i hano jaccere heɓama nder mum nder zaman laamu makko du ɓiɓɓe leydi ɓen pupami ko neɗɗo noon tinniɗo e gollal garanɗo gollande leydi nden pino laamu ngol o waɗi sappo e joyi lewru avril duuɓi ujunere e keme jeenayyi e capanɗe jeɗɗi e nayyi ɗum nole wakkati yooro noon to leydi ndin tawda rafi keƴoram ñamdu e jiiɗe an du saabe rafi keƴoram ñamdu ngun waɗi ko jippini laamu ngul ɗo nder Niger.
Gomnati leydi Niger ni e campani mo leydi Chine ni ɓe kaldi ɓe poti dow fi hano connol nebban pétrole noon ni hakkunde maɓɓe ñande alal noon ñande mawne to ɓe kokkini ceede dollar no million ji keme 4 noon ni ko mbiyen ni hano kaɓɓol coggu noon ni hakkunde maɓɓe ɗum ɗo ko waɗete nder lebbi sappo e ɗiɗi hitaane noon ni nani famaka Hamidou Moussa mo projet rotab ni o fantini jaade min Salamatou Kadiri.
Nder
duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeetati yaade e jeenayi muɗum nder zamanuno laamu joyaɓo hooreejo leydi meɗen Niger Tanja Mamadou dekkidi junngo dow ɗerol e campagne biyeteɗo CNPC dow filla basol karanji ɗo nder leydi meɗen Niger woɗi hannde eɗen tawa nder alaama gon sabu nde mum ko wite e terɗe baril ujunaji nogayi kam ittete nder ñalawma fuu amma jonɗo nder ñalawma fuu baril ujunaji hemre kam woni ko hette nder ñalawma de ko ɓuri hayɗinade nin ɓe woni ñamande noon riba on ummata kona pecce jeɗɗi dow hemre ndenne so on ƴeewi dow millioji keme 4 ɗi Niger yoɓata ɗin ɓeydatana millioji laso e jeetati gomnanti hanano yardorade e riba joɓeteɗo
7%
ndente pelle jinganoji e ɓiɓɓe leydi ni asawe sappo e tati lewru avril hitaane ɗi e nogay e nayyi ni ɓe gaɗi burtaki nder galluña me burtaki kiɗo ɓe galano ɓe tilsina ano dilludu sojeji leydi amérique gomɓe nder leydi men Niger di noon nder burtaki ni ɓe gaɗi ɓe kaali dow kawrital maɓɓe gal noon ni to ɓe burtini haala yasin to pelle ɗe ni goni no ƴama e hooreɓe leydi amérique noon ni hano holla leydi Niger kaddi hano halda pota dow golleji noon ni ko wonno hakkunde leydi ɗiɗi noon ni ɗi haalaji kan haala nder haala ko ɓoɓurtoni yasin usmantude ni hokko habaru noon kasen hoorejo kiɗɗono mo suudu habaru enfant noon ni ñande asawe ni o noddama to jandarmaɓe noon ni habaru mo studio kalangu heɓi to mbiyen ni pasantoɗo makko noon ni mbiyen ni har ko ƴewata baɗiɗo hano koreji makko ni fantini dalilaji ko o nangana noon ni o walana umo tumire e windugo haala noon ni dow hooreɓe hano gomɓe dow koral laamu leydi noon ni ɗum ɗo waɗa kanani ko watta lewru ko haali haala ka nder miccitinol ni o joɗake conseil noon to laamorde hoorejo leydi kiɗɗo noon ni mbiyen ni ko laamu jippinaago der kibaruji men ni handen sappo e joy lewru avril ni kawrital himbe kebe hano tewtoru non ni ko kojol golle do inde gomnati non ni ko minister hawjine e fi hala leede yasin e leedi din non ni be kawri be burtini hala mabbe yasin do sadar maji ko be godi to wuddu hano rotap non ni be burtini hala yasin nani fama ka haruna noma abdurrahman non ni kalowo do inde fedde de ni o fotini jadi min ismaël jibbo
les résultats définitifs de notre
itande ni hande ko ministère kawjid gollobe gollal gomnati wurtini ketton cektingol illurawani sappo ene mo lewru avril ko dermu inde amin burtake do der ministère kawjid muraduji leydi nin e muraduji leydi yasin amma warde hande wala fulabi e min tokke haro amin fa e adamin der gollen en enda amma fahindan min fudde golle de dum wadi ko min burti hande fa min kalana leydi nin fu e horeju leydi nin biyetedo Abdurrahman Tchiani der sadorna o mo min tawa ko watta o dara labi yi hani o derna fa min fudde gollangal ko watta tampiri ko mine e koreji amin gonne jia hanta
leur famille respective
do ko jewata sadar ma rafidiyam ko tawa der wuro alitni ko wadi hano ko watta hande ni no bangayje gonno tawa der wuro alitni ba wadir diyam e gala der pompiji mabbe noni ko porta lewru bumburni e be kaja diyan noni litriji keme jetati noni don do har ko ujinaje jetati der nyaloma ba fe cermum e gala e be kebadu noni nani famaka ala mustafa usman o fontini jadimi gungu mohammed dantani
Kubere alit hande no tawra refke jeran diyam jartedam forazuji didi kubere den tawra hande no forazuji di enda galano golla himbe dinamo gonno gatta der majji de diyan na enda wari sey dum fodo diyan dum habbi du hore amin sanne rawani ko watta dinamuji chapande joy ka en poda itta der dundu hegaki diyan litriji mudum ujunaji jetati e ko deki himbe kaja gam hubere de enda company diyan lady odu litriji ujunaji joy kantan wodi hande hubere de dum de mauni hana hano dennon ko watta himbe ujunaji keme tatu ka en tawa der mairie mairie e company diyan o endan durwan do yade altini mo alla yari dinamuji di endan itte himbe keba diyan miden gatta dani jama ara wada munyal fa musul on
he samu darwa
der region motawa departement birni konni ano wontune kerol e leydi sokoto horebe hando kawjibe fi cellal ni no woni no gadana himbe yewtereji pindinol do nyaw ko domi nonni ko tawa der leydi nigeria nonni ko waddi mayde himbe herme e chapande tatu nanga noga e jettete lewru mars bitido nonni nani famaka usman abdul mumuni o fantini jadimin usman musa arzika
da kyawu mutane su san da lalle akwai
ko nimbe kani famande woni no wodi nyawululo wi etengu la sa der lady kettu dien don du tawa kana famtinde nimbe no nyawngu wawir nangirde nimbe sabu nyawno ngululo wadanta neddo wodi du domi gattata don e tagada hande du der baadeji mede ene e domi gondui idi chalba der no kuje to nimbe nyamta kambe wadde gada wuro ele nyamduji nimbe ko seni gineji di lotaka nyawuji hemfu bi adama na wawi nangude do
muna ayi makamu das
en juantawa en jahanni agades nonni huru agades hebi mashinaji didi nonni der centre to manaji tuinigi nonni baylete gadi kulle ko himbe bawta nawturi nonni to himbe alemany walliri nani famaka mohammed ibrahim kawjido e sigila golle nokkuje den o fontini jadi min anise karim nokkuje didi to manaji baylete cinga kana gan heba waila manaji wada pave sooji tiyoji e butaji gam machinaji goddi den nokkurden no bawi gadi de golle kulle ko urete leede janande fu joni edun wa wadede amma joni machine mumin godi onni waila tana wada pave minen gatti gokka ko ballobe no ballan commune on e machinaji ko wota wadi golleji ito sokabe ummatore be commune on no kokkete andal denne duudal no keban golle no buytirandu tuyiniji gonder wuro gon bibbe wuro bendo ne keban golle gan kamben gaddata to no kure to dum waylete dum sode e mabbe
sur un bandi au niveau de ce centre
dow wecco habaru ni ko sojoji leydi Niger ni andini asawe bittido ni ko be gadi hippitere der region Motilaberi hadde kero leydi Mali noni e Niger gam nakisa pelle jogibe malfe noni o hippitere de ko wadani ano e bari ano bibbe bombe jetato be nawni dido der mabbe noni dun doni har ko ciewata asawe dun wada noni dun doni har ko ciewata ciewtinaki ko wada do machineji noni ko hollata to bombe be gonno kippi dun tokkan dun gada ko be gadi hippitere de fari yande sappo e go'o e mintaji chapande joy noni nyaloma. Yewtere men pindinol ni handen haltan har ko jawata filla laabi laamu non ni kolli der dati kewdi non ni ko tol kuru kite leddi do wakkati ko ittana bi'en noddede yeso suudu kite non ni gan hitane cilegon no wodi wakkati ko wawta hano wayte oytenede non ni amma hollama moddinol ko handi wade non ni do ko ciewata talki seri anon ni nani famaka anise karim yewtidi e bi'en procureur mo leddi non ni bangere agades
noddede yeso suudu kiite iri kewdi woodi yeruno laawol laamu wiiriɗo nder Niger Oumaro Gajere Bilali kiitotoɗo
no woodi de joomum noddete wakkati mum da ɗatol keme tati e capanɗe jeegom e jeenayi e ɗatol keme tati e capanɗe jeɗɗi ka en kawji fii majju nden no woodi fii joomum nange nder waɗude gacce ɗati capanɗe nayi e jeetati yahde capanɗe jeegom e jeetati ka en kawji fii majju no woodi laabi kawji fi wadude widagol ati dewtere kite chapande jeddi e didi yaade datul hemre e chapande jetati e didi ka en kawji fi majju den no wodi de tabbat neddo wadi gacce den ati keme tati e chapande jeddi e jeenayi tobbere go'o yaade tobbere sappo ka en kawjoto fi majju
yerno ministere hawjinde filla kite de jojjiniri laabi din nodde teddo no wodi wakkati warano to jige Oumaro Gajere Bilali
joomum nodde wakkati mum da wara jaabade procureur no wodi bawde majju de joomum wara jaabade noddogal gol enden procureur kaden no wawi tuugade do dati tokoraaji gom gan nodditaade joomum caka balde jeetati de ni joomum no tawa e jonde der wuro to suudu kiite dun enden tawa de joomum no tawa der leydi din amma no woddi sedda suudu kiite dun balde chapande tati hebante de joomum no tawa der leydi din de no woddi sanne suudu kiite dun enden dendu balde chapande nay e joyi de yasin leydi din joomum tawa balde chapande jeegom tajante de tawaka misali der leydi afrik gom na leydi fransit e jonde wakati neddo waro jaabade no yare fa balde chapande jeenay e
laabi joƴƴinaama ngam ɗowtanaade wakkati on ɗum duugal durbi diɓde neɓalla gatteeɗo Oumaro Gajere Bilali kiitotoɗo
no haani noon ɗum tittinkino illa wakkati talki ɗin enden gadda har ko darata fii waɗugol wiɗagol tabbintinde du gaɗol gacce ɗe enden biro suudu kiite kawjiino siriyaade talki ɗin enden e kiitotooɓe ɓe enden ka en ƴewtinto caka mum'en taƴude wakkati on ko watta de foti o heyɗi tine sai o hokka laawol
tomadala bandiraɓe wonɓe ne kettini habaruji e fulfulde ɗo min darnanto habaruji me e fulfulde amma onon mbawa kettini habaruji ko Hawsankore ko Hawwa Ousmane yettinitomo onon mbawa kettini gaɗa habaruji ɗin fuu baɗo jotakale mo bi'en Raabi Maykano yettinta onon mbawa kettinio sigilaji ko studio kala ngu ko watte dow tati ɗiɗi jow dow lawol RTL kerten to jaam hirti
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyyi do radio ji ɗi gollititto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalenmo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
soe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo potten faada studio kala ngu yaado leydi Niger
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jobata feybudu sadun jaraka laabi jende jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do Play Store studio kalangu.